Uganda National Examinations Board mufunza ilevu katechitongole hechivunani zwa kunsonga ezo kugezisa abayizi bonna abali mu bibiina byabwe byakamalirizo kino kivuddeyo olwaleero ne kiyokakiraga engeri abawummuze gye basobola okukozesa oluwummula luneero bwe batyo ne balyoka baluganyulwamu. Ayogerera ekitongole kino ekya UNEBO omukyala Jennifer Kalule agamba nti abazadde mwandibadde nga mufa nnyo naddala ku baana abo abaatudde ebigezo byabwe ebyakamalirizo gamba abo aba P7 Senior 4 kwosa ne Senior 6 abaabikoze mu mwaka guno eno ogwa 2025.
Abazadde oba ngwenna woyinza okukolera ngomwana asobola okujjaabirewo ayiga okwogera n'abantu ayiga okukwata essimu ayiga okubala ebitabo kwandika resiti kumi nyuma nabera nga nayo sikiyo kyakola ye ne bwabera ngaayize oba ku ene sinkyayinza okuyiga ewaka okulongoosa ewaka okulima ebimuli okukola protesting kirungi nyuma nabeerako ne sikiyo kyayiga mu time eno nimba tufana okukola involved in church activities oyo ne expression camps amin church camps zeerayo abaana balimu okutayayo okutayaya vacation egenda okukwako ng'ayinayo ko kyagamba kyaganyiddwamu bulamu obw'omwoyo.
Ono ategeezezza nti mu kiseera kino omuzadde osobolera ddala bulungi nnyo okwogerezeganya n'omwana oyo ku nsonga ezimulemesa okusoma obulungi.
Abazadde tulabe nga tusobola okubeerako n'abaana baffe okumanya lwaki yayise bwatyo ripoti ezo zebatuleetera tuziyitemu tuzitunulire especially kati nga ripoti ez'abaana bamyuka islam zirina details we are able to do XYZ we are able to do this nyinnyira omwana tulabe nga tubeere nabo twogeremukko nabo kubanga tulaze ffe research eraga nti abaana abazadde baabwe babeera nga bali involved okusoma kwabwe abaana kibazaamu amunyatezi zinti bakola bulungi.